Kitengo, wewe ndio bavu wa kushoto, imeandikwa na tuishi kwa mandiko. Niwe kulwa wewe uwe doto, tupendane ni pepenzi moto moto. I know why I love you to die, usiseme bye bye. Oh why 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 why. Ninachojua ndoa ndoa no, nishaona mingi mifano. Kikubwa tutimize agano, mapenzi ya yako si marumano. Nishaona mingi mifano, kikubwa tutimize agano.
Mwezako nishapenda mazima, nyumbani nishaenda kusema. Na leo tukutane mapema.
Mwezako nishapenda mazima, nyumbani nishaenda kusema. Na leo tukutane mapema. She got a one, unanikosha kinoma. You my number one, utaniumiza ukigoma. She got a one, unanikosha kinoma. You my number one, utaniumiza ukigoma. Keep pretendi, nikajua unipendi. Haitokuwa fleshi, sina chestendi. Ukanongeza vipindi, utanijaza stressi. Mwezako sina do, yani anana do. Hilo please usinitese vibaya. Penzi la kikomando, wendo shakuvisha jo. Hilo please usije kage ukalaya.
Mwezako nishapenda mazima, nyumbani nishaenda kusema. Na leo tukutane mapema.
Mwezako nishapenda mazima, nyumbani nishaenda kusema. Na leo tukutane mapema. She got a one, unanikosha kinoma. You my number one, utaniumiza ukigoma. She got a one, unanikosha kinoma. You my number one, utaniumiza ukigoma.
Oh baby, come.